yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatar chapantati lewru utti tande 2016 jenna yamde sokidu studio tamani miden tawale maison de la presse bamako jottino no do kabaruji du yumor weygal mohammed watara wonto oggi jamde to kira bon competitivity wattu jono jambe deejer warti le lamu tenengo tiagal ko malfede mata ton kenen le commune jura e ko niti wiide sa ewi le tikete yontere de jalle yidi memdiri ton wono fulbe kanye e bamaraabe kenen du yam won lumo kobbi wobe lumo yimbe le bombe sumbu pali dikkidu en ton e dati honjo to wobe ko liti wiide kay sa ewi ko wadi dido torraji fu liti diwiide ko lamu o wala le wud leedi ndi ko nobbe ko liti wiide le majjube bi gube godde an ton dum buri fu welde dum wattu joni o walde noddata ADP Mali bangodnobe laamu obe so sekkitibe jalti dum won horejo leedi ndi o wattu jonobe kolliti wiide dum wonno projet keso bamaade le leedi meden difa wayde sari yawol woteji le leedi ndi be kolliti sa jeewi yodda demokrasi balet wonde be noddata societe civile gonde le leedi meden ndi wattu jonobe kolliti ki wiide kambe do be kaada wattude koyde mabbe so eto jawdi ndi ana heede dum won le commune ngadi di kanya ko nande modu dum wonno faana kawrtal baldnaygal be puddi kenyen do bomo ko do sekirab di wonno sembe kabaruji dimi jogino do bete hande di onon gobe li lamu tinne go batte radio di fa gasa bismillah modon e hedade holiti diwide wattu jono o jam e deder warti li lamu tinne go ka kenyen be bi malfede daade muden nanama ton kasen le commune nokko no dirtedo jura micite de wille cekiti yontere de basi ji ngadi takune jalle ni di dum wonno fulbe kanye e bamaraabe fe kenyen dubbe kuliti wide wombe arme mali o memmi diri dum won badale jura to fa kebe famtade kede muhammadu samaseku
holiti wide jon en kaborde tamoy do julabe wannobe lumo jura dum wadi hakkunde kologiri e sirakoro wakkat jono ka antide adat jottido hebe sabbe be nyalli e basi o e lewi profe o kay yamay bondiji ngadi dido bonandaji di certi di jalleñdi ka gila basi imino hakkunde bamaraabe fulbe be nyande asawere de mangal pade be ngarti nokkuji di on dula wide kajabe lambe e kanye mangal pade embe ngalali kumni ngaji tenengu basi hakkunde jalleñdi di dun bedike dido tidallaji njeddon keddike njeddon wobbe barmi dum woni adat jagirte mo profe o hokki bangal basi imino do le takte wentere de hakkunde fulbe durobe e kanye bamaraabe jon en gesebe bangi goddo du yimbe le cercle be ana kuli sabi jadinkobe ana kewi nokkuji mabbe to fasane e le on wattu goto o wonke jall lam kulti du jati wiide yama dum latoti Allah modo e le ko rata ko
wattu jono dunki e ande du won seba hakkille en ka kolliti wiide wala fu ko wodi so dido torraji ana mateli lamu tenengo wattu fu so ana ko lam o wala ton kolli majjundube kolliti wiide sa jeewi ni bur welde gube godde anto du won gube jadinkobe kanye ko nande e mudu ne kede kanko Serge Daniel o jodo kabaruji mo andinino hono jaadin kobbe ngori sanele leedi meden de kom halido hendo fottitango Muhammadu Samaseku
amravi la principale raison de cette instabilité
e hakile am sawo mo rafnde nago o yu bata kejaabe lamu ngala ton nokkuji kewdu gonton sous préfet en ngala maire en ngala police be ngala soldats en ngala dido nokkuji fuf njebama ndeno sifa di njopirama bondirebe hono bandiji en e gube kaptoje en nono bata kejaabe lamu be ngala le nokkuji kewdi wuddu leedi mali ndi wadi su rafnde nago maji mawni dum wata sa fuf kambe jaadin kobbe ma nyeminobe ben an ngada tun bonandaji den hono no bibiri ni hewti tejabe lambe ngala tun kambe bondrebe gondo dido nokkuji den tan nawturade di hewti dun be fu nokku goto be ngoni sikki wala fe jaadin kobbe tawrete mabbe
jena yamde sukki do radio kawral mofti sekirab odo baynel tidi mi joji modo hello am be malane ngal mi noddata phase Facebook kanko noddete do sumelo bube may gawbe kolliti wido warti kasen wattu joni o wadama do won secrétaire général to horejo leydi ndi o gollato to jaati kanko hore makko wakkati joni honno ministre ngabe ko kebata leydi meden ndi fudo warata hebude miccite den wido ministre kiddo do won solda sibe leydi meden ndi o latino ki ministre kumini do akkode mali e leydi ele godde wattu joni wiama kanko lomti do won noddete Al-Husseini Touré se yurute ngarando kabaru goddo kasen be kolliti wi don walde noddata ADP Mali ba wondunobe horejo leedi so sakiti wakkati jono be jalti e horejo leedi ndo be kolliti wi be tawda ka dum wonon sariyaaji kesi bamaade leedi meden di anni nabe to assemblée nationale fa dido sariyaaji ngote hono woteji din gordi hebi won dido sariyaaji be kolliti wi so ne an wara fa ndara president Yaku Sina tawe député ngabe no fandiri fu sappo e joy ana tiagal mudu kanye conseil ngabe kalis odu sina jommu joddino ko bamata millioji sappo fa yetto million chapantati e joy se fa wattu jono kanko noddete Amadou Thiamo o hulliti wi sa ƴeewi idum yedda dum wonno sariyaaji demokrasi di ngori le leedi meden di kede mo kanko woni horeejo walde ADP Mali Bande ko mo haali do hen do faccitango Mohamadou Sama Seku.
Miden mi labi dengul sarewul yu sirewul ngado ba bale kewde bangi e gol yedda dun kabar demokrasi sabi sa yi bale mawde hono URD adima ma RPM tan jogi ko buri député en sapo joyi der sur batirdundu den we sifa député en hiddibe den tan ju inde nedo goto ma jaba dun sinnyinde talkuru candidat MB batte kalisi dido sifaji ne moddana demokrasi minen kay mi la widde mi nyoppa yimbele ma kejaba lawbe dartina ko emun en candidat minen mi la dun ngul sarewul moddana fi demokrasi medan o den non minen dardo lam o itangul sarewul dawradun totondira hakilaji hakunde be leedi ndi dun yo go yede kabar demokrasi leedi mali sarewul ju ina ngado bo bangi yimbele yoga bangal wutiji ju ingo president leedi ndi
walde don wono société civile en wonde leedi meden di wattu jone be gondi e famminde yimbele mabbe fa be ndu tinno ngatta koydi mudde tawende eto jawdi anniaji mudde an bamele commune ngaji di fu balé société civile en de tawele di do golleji kanko no docteur ba mariam aminata o kanko no secrétaire général don de do walde ko mo haali do hendo faccitango Mohamadou Sama Seku.
Bon initiative de former
mi jo jengino beeda yimbele halanen en fa yottade kambe ngatono be hakkile kulle kertade so salla be beedoro famu almusaddaaji leedi ndi e kanyi almusaddaaji nokkuji mabbe di salla dun e be wajjibinal yu lammu kobe martinabe kumba kabaru almusaddaaji di on dulla wide kabaru almusaddaaji di wala hunde yafunde yu jatte kewde non almusaddaaji hono di leedi ndi le dewte modde ngudi sato dun almusaddaaji lamorde de dawrate ta beedo yimbele andana hewtubinen ngoni halanen en ana hani min ngatan hakkile de do kulle fuf kamba dun min gondi jangide yimbele hewbe e le region ngaji joodi fuf salla e be beedoro famu kabaru almusaddaaji di nden no almusaddaaji kala yu almusaddaaji de njaafi famede di yimbele e jali ni fuf andani faso joomu andana fay hunde e le kabaru almusaddaaji furuba do ni o jewi dewtere tan don e don o heban famu
le chapitre et vous savez comment le budget a été reparti
be quality wi don hôpital mali ngongal do bomako do kenye be ngadi batu mabbe sappo ba do woni batu mabbe ngatale hitane furobe quality wakkati jono do hono golleji de be kebbe gollude le hitane hikande kanko don directeur gon to wi ho weltikle di do golleji sanne di pewi du no mo hollitiri wide kede ko mo hali do hen kanko no docteur Mamadou Adama Kane o do faccitango Mohamadou Sama Seku.
Nous sommes satisfaits des résultats atteints
minen bilti sanne ko heba ko sabi imade amen be fuf kibbi yu sifa tapon jetti tati le temdere fuf goddo dun machine gaji amen ande kessede ana nawtere fasanne dum wettiki fa temdere e sappo dow temdere tawene ko heewi ana heddi wadede bangal uppugol golleji di jottiki fa chapande jetti e jeegom dow temdere golleji laboratoire di jottiki chapande jeena e jeegom dow temdere machine amen dum biyeto do scanner wakat jono kay o darido ka faddenden golleji makko jottiki fa chapande jetti e jeegom dow temdere min jetta sanadum dogotor en chinois en gollido amen be min baranoga en jetto balla mabbe nafi min fasanne denno kala ko heba joni ko yo batte pabondir hakunde doctor en leedi mali e leedi chinois.
Bonne collaboration entre parties maliennes et chinoises.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani.
Sekrab jurne dan jeyal ne le reso ngaji di puddiran do do bugun do be koliti wiide yimbe le humini be le assemblée nationale kabarno sariyaaji worri le leedi meden di be jehito buguni to wattu jono be jewti de yimbe le gombe tobe on sariyaawol kessol aniyol bamenga de le leedi meden di faabe jeyal honno so president soube le nokko fu tawe député ngar sappo on leom ana tiagal muru kanya conseil ngabe joyon fa yottu e jawlelde indumi do on do kabaruuji fudata do wakati jono jamaara wonde to bugun to de be koliti wiide kambe be tawda kale di do golleji sabbi de be bisa jeewi do jabbiti sanne lanni o do golde won walde do institut républicain international so wurte ngardam fa do gawo do sukabe jokol wobbe tombe be gondi e famminede wakkati joni hono kabaru sariya hakkunde jo wordi sariya hakkunde jo won so bami fa basiji timmi hono yimbe le gabbe bonandaaji no kanne be rede yeso yimbe le sartobe ko yaata yimbe le chapadna yom gombe to gawo tobe kanye gondi e famminede le do di do golleji ngorribe iwri do won le lamu gawo o litabe be iwri nokku no dirte buriam kanye an songo wakkati jono do famminambe no dido golleji ngori tan so yurute ngardam fa do gundam do be ko litti wid sukabe jokol wonbe tombe be gondi e wadde ton lugo gol wobbe do noddiri do birgal be ko litti wid sa jeebe do sukabe jokol be jamma fu be jaltan be jewto no gallure gundam de worri yella be kaybe yimbe le gobbe tombe kanye jawlel mo laamu goddo to wodo holliti wid an weltili dido golleji di sukabe jokol be bami anniaji wakkati jono o sanne te ngaran timminirem fa do burem do be koliti wiide wattu jono ko bami fa julde de batti ton ko cogguda bayde en gondi e ngabude be koliti wiide bal sappo joko julde batti ko neddo sawa do way jungu en jiba jaltina ko bamata uyna e sappo fa yotto uyna no gay tam atamata to jawdiri balu sekirabi wonono kabaru di min jogi nyoda betande di min jottu on sane hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade honno andir onno do e sedda yewterde ana wodi wassalam.